I'm
ambitious.
Ta-na-na-na-ta-na-na-na-ta-na-na-na-ta-na-na-na. Impilo inzima ndoda kathi nditabele. Itshayile ndoda kathi ndiphangele. Impilo inzima xa indoda ingena plani. Iphumela phandle ndini ndoda wenzane. Sami into yokuthenga, sifune imali yokuthenga indlu mama kane, kufuneke ngokuthenga imali yokondla umfazi wami, imali yabantu bami, imali yamatyala am. Sifune into yokuthenga. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na.
Hey, thina sifune imali epokothweni, tatazela xa bebona thina. Khaba intwana enzele ngamasimu, bangaqala kodwa banophila. Phuma egciwa nongaphakamisi, namagenge sami ukuhlanganisa. Buzi time naye akanophika, mama zala was the father figure. All day, faka abantwana esikolweni. Lame stick around when days were dark, nabo bejoni embulini. Sifuna imali yokuthenga, phuma phandle go get it. Ain't no game with no pain, nigga. Ain't no time for no play. Cause angazuyeka, yami mini yeza. No baba ngansiba,
angazuyeka.
Na baba be extra, no baba ngansiga. Pela be confessa,
angazuyeka.
Impilo inzima ndoda kathi nditabele. Itshayile ndoda kathi ndiphangele. Impilo inzima xa indoda ingena plani. Iphumela phandle ndini ndoda wenzane. Sami into yokuthenga, sifune imali yokuthenga indlu mama kane, kufuneke ngokuthenga imali yokondla umfazi wami, imali yabantu bami, imali yamatyala am. Sifune into yokuthenga.
Nathi sinyamezele, nathi sichasele. Come in and me uzuqaphele. Kwakude phezulu, banye abafuni ndiqabele. Only cause they know when a boy gone sekurhatyele. Cause I got this shit on lock, tell him I got the keys. If you ain't talking about guap, tell him I'm foggy, please. Working a whip, a drop top, top of the spine, it's non-stop. Make sure the moms is guapped up, nigga, we slaving. Cause angazuyeka, yami mini yeza. No baba ngansiba,
angazuyeka.
Na baba be extra, no baba ngansiga. Pela be confessa,
angazuyeka.
Impilo inzima ndoda kathi nditabele. Itshayile ndoda kathi ndiphangele. Impilo inzima xa indoda ingena plani. Iphumela phandle ndini ndoda wenzane. Sami into yokuthenga, sifune imali yokuthenga indlu mama kane, kufuneke ngokuthenga imali yokondla umfazi wami, imali.